Kurz. Big body gal gal, tena ta tena nitaka right now. Big body gal gal, tena ta tena nitaka right now. Right now, wanaitaka right now. Anaitaka right now. Right now, anaitaka right now. Anaitaka right now. Uyo ni nani anataka nikonde? Aliuliza nataka gani, nikasema zote. Neza fanya ops wa jinyonge, star girl. No me prepondem. Dai na zithi nafanya niko viral. Make me backbend, karibu ni vunje spinal. Ongeza volume, duru ni vital. Chapa ilale, anapiga ka rival. Big body gal gal, tena ta tena naitaka right now. Big body gal gal, tena ta tena naitaka right now. Right now, wanaitaka right now. Anaitaka right now. Right now, anaitaka right now. Anaitaka right now.
Kakuna mechi mina vanish psh. Harry Potter juu strokes zifuatana papa pa ka revolver na bidia vaidera juu the hago kwa gabiga big party azitoshei kwa jinare ya fashion nova. Napenda GLW na si ama dialo demwa umona nasikiza gama ama piano singo zote dogi missionary hana msimamo miaje leo kuna njeve kwani tuko kinango ako gear 5 anachachishia freno session ya midweek to Thursday ama weno. Sexy voice, akimon ni soprano. After hapa ni kusere na pitia gat pango. Nimeomba keja leo, slipova anaku. Kwa sofo kwa ngatamu, lakini aishindi ya bafu. Anaitu Aisha na nanete ya gamadafu. Na nataka npande mbegu, wapu inaleta itilafu.
Big body gal gal, tena ta tena naitaka right now. Big body gal gal, tena ta tena naitaka right now. Right now, wanaitaka right now. Anaitaka right now. Right now, anaitaka right now. Anaitaka right now.